Price Music, baby.
Yeah. Slow, slow. Nyota, nipe na fast, toto nipe chance. Melody kama Smith, mistari kaja da kiss. Usindelete, nifanye niwe msafi. Mchechi mtana shot peace, kwa nyota classic. Barakat, toka mtoto lomi dev. Baru msoto nyota nipe pumziko. Nitoe, apa nilipo na minataji pumziko. Napenda kuwa star, please. Waka kama tau, sififie kamshuma. Mulika kanyota jia, natamani presida. Moyo unadunda kila saa, unalia pa. Natamani diga nyumba ni ishki superstar. Ila nyota na nitenga mpaka mona sinya.
Iwe kusini maharibi na mashariki, nyota yangu ingae. Iwe top kiboko kwenye muziki, kila mtu ashangae. Nyota, nyota, oh, nyota, nyota, oh, nyota, nyota, oh, unataka ingae. Nyota, 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 oh, nyota, nyota, oh, nyota, nyota, oh, unataka ingae.
Nipe msala, au bifu na msela. Lamka toka kulala, kandika ngoma kafara. Kizana tapata mshara, mpaka leo natinga ndala. Nyota sio masiara, tandale kopia mbagala. Nyota nga sasa, kabla majukumu. Usiku uje nikachoka, nikazeka kakidumu. Nasikiaga buzz, wanapiga nyanga. Ili boosti kimziki Tanzania, Kenya, Uganda. Hivi, nawezekana kuit kwa nguvu za ndumba? No, mimi kulima peni nyenzo pembe jia vesu limi. Waka kama tau, sififie kamshuma. Mulika kanyota jia, natumani presida. Moyo unadunda kila saa, unalia pa. Natamani ndiga nyumba ni ishki superstar. Ila nyota na nitenga mpaka mona sinya.
Iwe kusini maharibi na mashariki, nyota yangu ingae. Iwe top kiboko kwenye muziki, kila mtu ashangae. Nyota, nyota, oh, nyota, nyota, oh, nyota, nyota, oh, unataka ingae. Nyota, 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 oh, nyota, nyota, oh, nyota, nyota, oh, unataka ingae. Nyota, fanya kila kitu kiwe bie, iwe zalizalina. Nyota, naomba ungae, mambo yawe pina. Nimiliki magari majumba, niwe na jina. Nyota, naomba ungae, mambo yawe pina, pina. Iwe kusini maharibi na mashariki, nyota yangu ingae. Iwe top kiboko kwenye muziki, kila mtu ashangae. Nyota, nyota, oh, nyota, nyota, oh, nyota, nyota, oh, unataka ingae. Nyota, 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 oh, nyota, nyota, oh, nyota, nyota, oh, unataka ingae. Nyota, nyota, oh, nyota, nyota, oh, nyota, nyota, oh, unataka ingae. Nyota.